Oya, hola, chama kutoka Mwanza nimefika na huku Smona. Oya, oya we, oya, mbeba na wapa, Jesus of you.
Wanasema neema ikosi vijicho, wanasema ubaya ukosi malipo, wanasema kuishi na watu sio simple, na hichi ndicho nakiona kwa hawa people.
Oya, ona, shamba kutoka Mwanza nimefika na huku. Hey, hey. Oya, oya we, oya, mbeba na wama chizi.
Hold on.
Are you ready for this?
My man, nigga,
Oya, shama kutoka Mwanza nimefika na huku Smona. Oya, we, oya.
Wanasema neema ikosi vijicho, wanasema ubaya ukosi malipo, wanasema kuishi na watu sio simple, na hichi ndicho nakiona kwa hawa people.
Oya, ona, shamba kutoka Mwanza nimefika na huku. Hey, hey. Oya, oya we, oya, mbeba na wama chizi.
Hold on. Are you ready for this?
Wanasema neema ikosi vijicho, wanasema ubaya ukosi malipo, wanasema kuishi na watu sio simple, na hichi ndicho nakiona kwa hawa people.
Oya, ona, shama kutoka Mwanza nimefika na huku Smona. Oya, oya we, oya, mbeba na wapa, Jesus of you.